kuichi Atam alua jigi jigi Sitting bani malo niku gidi gidi Hei kama wengi tanda mino kuichi kuichi Tam alua jigi jigi Sitting bani malo niku gidi gidi Wanasema kibaya chajitembeza Wanasema kizuri chajiuza Wacha mdomo waze na mwaga mate Na ukamtoa nyoka pangoni hey,
Usije nizingua
kwenye ukada mini takubeba na wanyero mbae wataona mbae wataona fire jameni mapenzi kivuruge kinavuruga kimenikata maini mwenzeni watasiamini mapenzi na changanya mpaka matonya na imba violeti inachanganya Mpaka mwezenu naimba chokoleti changanya Mpaka na chibwa naimba jejeje Na kiba aje Nifanye